This Music.
Sumbula twaleta malumbo kuchipuna chenu twafuka manoko kunkula kulimwe mwebele mwebene babu katano lulumbi ni mwebo tendekelo nempela bamu ya ni mwemwe wa mushilo le foya ukumisiva ukuchile fiona ishiva isule ni ya menzo yandi le foya ukumimona lo kwikala mucheni chenu ukusambilila umutima wenu. Before you come in, Shiva, you could kill a Shiva. Unganda yenu yawe Donfwa bwino ukwikala Mumansa shenu yawe Gomwana munono Defwa ya ukumishiba Defwa ya ukubana imwe Umutima wandule mikabila Defwa ya ukumishiba Ukuchile fiona ishiba Mwebaishiba ishi kusha muntu Mwaishiba mpela mukutendeka Mweba pela umweona kumafuka Mweba posha amalwele yose Mweba isula amenzo ya bashimona Mweba pela bana bashakwata Takule efyo mwafilo imweleza Ni mueve de fiose, mueva maca. De foya ukumisiva, ukuchile fiona ishiva, isuleni amenzo yandi. De foya ukumimona, no kwikala mucheni chenu. Sambilila umutima wenu Mwewe nubukata na mano Mwe mwaikala mulubuto Mwe baka mila Mwe Nefwa ya ukumishiba Kukuchile fiona